baby umenibamba sio poa. Wako pendo no doa.
Sweet loader.com.
Ata milele itoshikuwa nawe. Love na kumisi ata kama niko nawe. Unanibara. Na moyo moja siwezi sema ni ugawe. Jirisho penda nipaka nipakawe. Unanibara. Oh yeah. Kwako nikiugua napona, nakosa gara nikimisi kukona. Usije nikimbia nikabaki naumia, itanitocha kinoma. Mini wa mini wakolia, acha na maneno wanayokwambia. Usije nikimbia nikabaki naumia. Oh yeah, hey, hey. Give me right now, give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now. Oh yeah. Yeah,
yeah.
I truly love never die, my honey. Peke nimekweka moyoni.
Usijeni achia donda
na moyo. Na minapenda ukiniangalia, kinikodolea. Unanimaliza. Oh yeah. Na penzi letu ntalipalilia, taweka na maji, taweka mbolea. Unanimaliza. Mini wa mini wakolia, acha na maneno wanayokwambia. Usije nikimbia nikabaki naumia. Oh yeah, hey, hey. Give me right now, give me right, give me right now. Give me right now, give me right, give me right now.